Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Gouvernement o humtani hoore fay ɓoyle projet kesso sere wollo dow wuteji so baale yogaji politinkoɓe na cikkiti kabar muɗum no honjotoɓe kay holiti wiide yo goto foof rentina e golleji ɗi faɗe gol yamre gollirede. To Tombouctou toon no feccugol engrais waddodiri ndemoɓe heejaɓe laamu ndemoɓe hayfi mbiyan ardiɓe gollirɗe demal ɓe jogola bonɗo kulle ɗe. Yewtere meɗen hertande hannde yo na yooɓi dow mbiyan kabaru rafi jannginoɓe to lycée Yourous holitama wiide yo banggal yo saabi jogola bonɗo e kañe ɗum wayde ndenago ɗin goni sembe kabaruji amen hannde beeten aljumare noga e jeegom leru novembre hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Projet sariya wollo dow kabaru wuteji huncinama hoore le battu ministre enna ñande noga e nayi e lewdu novembre hitande 2021 e les communiqué gouvernement o holti wiide yo caggal totodiral hakkillaji ka noon no baale yogaji politinkoɓe goytike ɗum no ɗum huncina hoore ndenno ɓeɓe cikkiti e oɗo kabaru o ndenno ɓe cikkiti oɗo kabaru o yargol yeeso oɗo kabaru o keɗɗenna ko intala ak bilal heɓani dow fotango Alcissé e Abdoulaye Kassé.
Ƴewtagol oɗo sariya yo fa wawde hadde tiɗɗalaji mbawɗi finude ɗi golleji landinde wuteji ɗi noon holitiri wiide kanko Mamadou Dikko ko goto e parti URD ɓe wima ko tiɗɗalaji fuu ɗi leydi malino wolle muɗum ñalawma hannde o saabi landingol no boniri woteji ɗino ɓeydade wayde teddinde dewte sariyaji.
Waylitereji kewɗi waɗi hen ana wondi e wadde du mene miile ɗum hunde lobbere saabi ɗum hunde ko ɓiɓɓe Mali fuu kaaja hunde ko hooreɓe ɓe politiki ɓe du kaaja iɗum waɗa sababu jaati fewi hono Moussa Kadji ko watte e woteji ɗi ko ɓuyto.
Hooreɓe parti politique en kawtuɓe ni guɓɓal antirtegal cadre d'échange pour une transition réussie ka holiti wiide wajibi kina sariya landino woteji ɗi ƴewte ɓe ɓeydi hendu wiide kamɓe ka ɓe miila e feyi so ɗum ana wawi waɗede nde sarte dokkaɗo laamu hakkude rew eɓe jiɗini gouvernement leydi ndi yettina projet sariya mo e mu'ini o CNT to Hamidou Doumbia kanko woni secrétaire politique parti yelema ko goto du le fedde ni.
Waylitereji mawɗi wawata heɓede sona so tawi ɗi ɓettike to sariya mawɗo to ɗum woni cour constitutionnel feyi so yimɓe conseil national transition o ndenti goti oɗo sariya a tawan ko ɓuuri hewde fuu o tippete jaati saabi cour constitutionnel salato wotudemo
ɓeydade immadiraji gonduɗo waɗede yella sariya landingol woteji ɗi ana heɓa ƴewteɗe ɓeɗo yimɓe ana yiiɗi fedde juɗine to garo humanade landinde woteji ɗi ɗum.
E wi horojo gollirde Bembiri Abdoulaye Guindo goto e yimɓe fedde synergie vende ana hani laamu o hawrintina sembe baale politinkoɓe halnana en dow ngol ɗo sariya wullo fodde ngol yamre gollirede ɗum latto sababu ngol teddine e hadde ɗum no basiji caggal woteji keɗɗana ko hani intala ak bila dow fostango sitasidiɓe.
Sonen kaaja heɓde jaabi laaɓuɗi kayɗi geddi wala e muɗum caggal wotinaji waranɗe waɗede sono walan immadaraji kewɗi waɗede mbeɗa yetta Allah hannen immadaraji waɗaɗin kay anniaji ɓamaɗin ɗum ana holli laawol lobbon saabu dena jaabi heɓama hannen ko hollitita bureaungaji ko heewi laabi muɗum udditama timmi to wotinaji warta waɗede kalisi fuu ko han yeɗede le wotinaji waranɗe waɗede owde kalisi muɗum andama timmi fa yettade ñennende jaabi wotinaji warta hokke o dabere muɗum ko taƴa minen ke hakkille amen wakkati hokkaɗo on ɗum heƴata saabu dena malpe hannden anele pelle leyde afrique keddanɗe ɗum woni fedde entretitene seeda one nde holliti leydi fuu wala toon wawni wadde wotiŋaji le ley lebbi jeegon enen kay e wakkati woto on lebbi joyi tan heddi hannden enen kay e wotiŋaji waranɗe waɗede hakkileji ɓamaɗi hollititi soni wala ni talkuru humninu sariyaji malɗi wiyite
sakiraɓe wattutu hakkillaji moɗo dow kabaruji amen banggal bembe amen facebook ade twitter. Jaadinde kiɗɗo Ahmed Alfaki Alun Madi lollirɗo mbiyen Abou Touraba yoppitete ñande sappo jeeti lewru septembre hitano 2022 mbe kamɓe juge en suudu sariya mbiyen CPI ɓami ɗum ɓami anniya mbiyen ɓuytude benna e kittima ko jugira ko duuɓi ɗiɗi ndenno manno wadde duuɓi jeena e suudu kasu batte bonandaji ɗi o yettini mbiyen cuuɗi mbiyen waliyaɓe to Tombouctou toon ndenno bonandaji holtaɗi yo bonandaji cattuɗi sanne micito wiide lewru ƴoptoru ƴaɓɓino ndu kanko jaadigi hiɗo darri noon Tombouctoukoɓe yaafa o wi ɗum no yo o ɓuytire mbiyen jukkoje fandeli kabaru ɗi caggal tawdeni Tombouctou e gawo yimɓe fedde CSP na gonno to minaka ñalaɗe noga ɗiɗi e noga tati lewru novembre yo moɓe fedde nde hono Bilal Ag Chérif arɗo nelaɓe ɓe Elhaj Gamu Algaba Intala e Fahad Ag Almamoud e Moussa Ag Astaman Ashratuman yo kamɓe e mbiyanna heƴaɓe laamuɓe région o jiidi ɓerde haalaji mabɓe na yowi noon du hewtagol jam e ndenago kanko Mohamed Ag Issa Fatane woni keɗaɗamen to minaka to wonko heɓanne keɗɗa fastango Abdoulaye Kassé.
ɗo minaka ɗo ñalaaɓe ɓe pammini hooreɓe ngiinidiiɓe huɗum sabi mbini joƴƴingol cadre stratégique permanent. Bilal Ag Ashirif kañi e gollidiɓe muɗum kolliti wiide wala fuu ko sabi mbini ɗum sona hono tawrete gollanooɓe laamu ngomeɗoɓe fuu ana kawra fuu e dow gootol hono no accord d'Alger o yiɗiri ɗum ni. Wadde oɗo golle laatike hunde taaɗunde seeɗa. Jama minaka o mbi ana mbelti sanne sanne e wargol oɗo délégation. Ɓe mbi ɗum seyna yonki maɓɓe noon jaati maire minaka o wi gouvernement minaka o wasali salminde sanne sanne cadre stratégique permanent o ka Mohamed Ala Nafi Maiga wi kañum ko aɗa lando o wi ko mouvement ngaji ɗi fuu kaali haala goto ko hoɗum fuu ɗum nafi. So ni tawi ngaɗo transport tinza watten andira boukan gaw beer naadu fi nokkuji goɗɗi kasen mbawa wadde golleji muɗum ɗon e ɗon won jaabi ɗo mo gonɗo e délégation o wimo o joƴina haqqille makko anniya o omet hen joni o yo anniya lobbo non ka o haala e inde makko on ɗon gorko sabi ɓeɗo yimɓe ɓe kaɓino hono ko ɓittunoko ndeɗo yilaru ɗum oɗo tourné noɗo joni woni jonte ɗiɗi o timmiroyan fakidal ɗum ko Mohamed Ag Issa Fatayin heɓani en studio tamani.
Kabaru metti to Guinée Équatoriale ana heddi fa hannde mbinne uñaaji kewɗi mbiyan hoɓɓe ana ɓeyɗo malinkoɓe gonni uddaɓe le cuuɗi kasu mbiyan wonande laamiɓe nokku o ndenno e wi fedde AME kabaru mo ardiɓe mbiyan laamu Mali na Hayba Sanne e wi maɓɓe e wi ardiɓe yogaɓe kamɓe yimɓe nangaɓe ɓe ngala fi ɗireji ndenno hakki temdoro e maɓɓe goniɓe mbiyan fa hannde oɗo alhaali ndenno ana dale cuuɗi kasu. Ousmane Diarra woni hoorejo AME o volti wiide joɗa haalaji na jokkiti yalla ɓeɗo fof na joppite fande li kabaru ɗi haalaji mbiyan na heewi sanne dow kabaru foccogol engrais le laamu Tumbutu nden ndemoɓe hewɓe hayfi ardiɓe gollirɗe demal ɓe jogola bonɗo ndenno ka ɓeɗo jeddi ɗum e wimaɓe engrais ji ɗi nden fuccinama no fewiri. Aboubacry Ag Mohamed Yatara wonko heɓani keɗano festango Aly Cissé Abdoulaye Kassé.
Yimɓe ngaroɓe demal le zone entirtaire office du Niger duwecire le cercle gundam toka waɗi woytago fewde rafi heɓugol engrais ji ɗi gouvernement leydi ni dardoto e feccere muɗum ɓe kolliti wiide ɗu no ɗum feccirani fotay. Abdoulaye Maiga won jokko horojo yimɓe no ndemoɓe toɓe.
Commission kumaniɗo feccude engrais ngaji o engrais si tati mo hollimi cakuyi en ton kiloji noga e joyi cakuyi gokku en ton kilo ngaji sappo e tati ɗum ɓin jita fo ana wayi hono ndemoɓe ɗoɓe kay ɗum kay ɓe kaɓa e engrais feccu ton ngaji capanɗe jeɗɗi e jeego woni ko manque. Min bindi ɓatake min neldi direction régional agriculture o min mbihi du président commission kanɗo feccude engrais o kañum ka yoppa golle fe siɓe o wona neɗɗo kolniɗo.
Tomok Tuto horejo suudu kumaniɗo demal le leydi ni ka holliti wiide adadu engrais keɓaɗo hitane hikka nde ka ana fanɗi ɗo e tawede muɗum fuu o holliti wiide andal makko fuu walano eno ɗum feccirani. Idrissa Maiga woni hoorejo demal le région Tomoktu.
Engrais o ton ngaji ujunaji noga woni komin kaja ɗumni le région Tumbutu o haya minen ne ton ngaji ujunaji jeegom kañum e temeɗe jeɗɗi hemereɓe martan min keeɓi ɗum ne ana wayi hono fewi fuɗɗata e komin kaja ko iɗum fanɗi ɗu iɗum fanɗiɗe fewi hono komin keeɓi rowden ko minen ne guɓɓe yimɓe ndemoɓe fuu mbiɗe andi ɗum fuu ko winda ɓe fuu kanduɓe engrais mi anda fuu nomin gatta hikka ɗum heeta fewi kamɓene ɓe fuu e mbawno heɓude subvention ɗum faaba muya laamu.
Micintinde tan wiide nokkule goɗɗe le région o ana wondi fewde oɗo tiɗɗal
lycée yoroso na wondi telaji jangguinoɓe saabi kala musilla neldaɗo toon muyan heddade le galluji mawɗe ɗe e wi kabaruji toon wona tan saabi rafidanagu sifa nokku oɗum wahen sukaɓe lukkuyɓe ka dardi ardiɓe jande ɓe fiyandi ɗum dabare. Mohamed Ali Ag Alida woni nelaɗo amen to yorosoto keɗɗana ko heɓani du fotago sita sidiɓe Aly Cissé.
Meɗen wondi e torraji kewɗi saabe laafi musilen ɓe hannden ɗum ngu holliti janggoɓe lekkol lycée public yoroso ɓe holliti giddine jande ɓama hikka fa wartande to wonde hannden ɗo woni musilaɓe goɓɓe ɓe naatele cuuɗi classe fa hannden
min ngala misil en jangguinoɓe histoire kan e géographie ɗum ana tampinine sanne so gonga o ɗum ka ana mettimi ɗo e jande mo nafa muɗum mawni sanne e juuɗe amen bakke ɓe ɗiɗo heure ngaji a tawan exercice min gatta satu ɗu min kotantawi min gaɗa e fewi hunde minen ɗu miɗe kasindine jangguinowo physique chimique
gaɗɗu e tawede fuu hooremɓe ana wondi e wadde imma daraji yalla dabari lobbo ana heeɓe hen Isaka Kodio kañyo proviseur lycée yoroso
sukaɓe janggoɓe ka fa ñalawma hannde o fuɗɗa e jande histoire géographie miɗen jogui tiɗɗal jangguinoɓe physique chimie ɗum le lycée o e manggal muɗum fuu jangguinowo goto woni momi jogui mi nokki fewi uttidde classe to science exacte wawi jangguinede fayi ko ɓooya ko mi neldama jangguinowo histoire géographie ɗum ana hollita wiide kulleji ɗi fuɗɗi yaade yesso
soni a faami lycée gouvernement wonɗo yoroso hannden ana linta ko yaata janggoɓe temeɗe jeegon e cafanɗe jeegon e jeegon o jamadu ana wawi ƴaɓɓade ɗum caggan so yimɓe kesɓe waɗa hikka le classe sappo ɓo on ɗum wonko Mohamed Ali heɓin en yoroso do inde sijo tamani
ñalawma hertanago e madara ƴewtagol ñawuji endi e ko nande muɗum waɗama alkamsari keñon to sesref kalabankoro ɗum latiki sababu ko warata temdoro rewɓe ɓeydoro famu dow kabaru cellal mabɓe fanda muɗum ewi docteur Mohamed Koulibaly o gynécologue yo sembinde famminngol jamare nde dow alhaali ben haɓo cancer ngaji endi e ko wiyete col de l'utérus wonko hani sitasid ɓe keɗna fayisango Ablaye Kassé.
Oɗo campagne dépistage ƴewde homo woni mo cancer woni e muɗum mere mere min gaɗɗirtamo rewɓe woni komin darta du rewɓe keddiɓe e ndimu fa hande oɗo campagne saabi binami heɓude rewɓe fa heew ɗum faabo min du andude ñaw o e andude hono min kaɓirta e makko ƴewde joomum en safare nde fuu mere mere waɗirte e oɗo campagne mbiɗa andi du cancer mo jiiɗa o cancer endi o kanko woni ñaw ɗiɗoɓo ɓurɗo fuu bonande e rewɓe e leydi Mali caggal cancer col kanko ɓuri fuu warde rewɓe du sa ƴeewi joni e misalu rewɓe ujunaji temedere fuu noogay e taton ka fuu omo e muɗum tiiɗi Allah komin keɓata hen ko du yimɓe andata ñaw an e muɗum fa woɗɗo ɗum woni komin jiiɗi haɓude hande.
Le kabaruji ñaw coronavirus iwde keñana warde hannde ardiɓe cellal holti wiide noga capan enayo e jotto ñawɓe ɓeydiki hen noga e jangomo camtanama fay goto heddaki hen nden noon so adadu fawrontitama wakka joni o ñawɓeɓe yo ujunaji sappo e jeɗɗo e temedere capannayo e nayo nden e mabɓe samtanaɓe temeɗe ujunaji sappo e joyo e capanɗe jeɗɗo mbiyan yiɓoɓe yo temeɗe jeegomo e gotel e go o jaafo ɗon banggal yewtere meɗen acti covid wonko Moussamalle Cissokho heɓani keɗana fasitago Ousmane Nialbouli.
Ñande sappo e goho lewru men ndu région ngaji Tumbutu e tawde ni holitama wiyede ñawɗo covid-19 fuu yaaka ley muɗum e wi kanankoɓe tokodoro en tawene région Tumbutu o ley hitande 2020 kañum wonnoɗo ñaw o ɓurno heɓude sembe kanankoɓe dokotoro en e nokkuje jetti immadaraji huminiɓe cellal yimɓe e ONG ngaji keɗoɗen ko Maimounamoro keƴaɗo amen gonɗo to Tumbutu heɓini en e o acti covid ɗo faccitanko mumin Sendebo.
Le nokkule kewɗe hono Tumbutu e tawde ni faaba ONG ngaji bangal haɓugol ñaw covid-19 ana mawni yo ɗum woni ko taykita gilla lebbi kewɗi joni sifa baligu maɓɓe ana keewi hettine jiomi safari hoorejo fedde gonɗo Tumbutu.
Dokkal gaɗagal fewde e gollirde cellal Tumbutu famɗa noona ko noon ɗum wonande gollirde tawdeni ɗum paabike ɗum sesmoŋaji ɗi min boobi noon jaati faabade ni ko ƴaɓɓi ka banggal haɓo ñaw coronavirus o en kuntani hoore faaba o no feewiri.
Keƴaɓe daraniɓe kabaru cellal le région ngaji anditi wiide nafa mawɗo woni e baligu ɗi ONG ngaji dokkata e wi dokotoro Moussa Koulibaly keƴaɗo kabaru guure le cuuɗi dokotoro mawɗo tawdeni holliti wiide ONG ngaji ana jogi darande mawɗo banggal haɓɓude ñaw o.
So ittugol jawdi banggal jande ma sodugol kaaki e huntagol hoore ñawɓeɓe so gonga haale ONG o faabike hen fa sanne aɗa hani gattena hakkilo no fewiri taɓagol sariyaji rentuɗe ɗi.
Fey so tawi ɓe kolliti weli maɓɓe do jababungaji keƴaɓe daraniɓe kabaru cellal gaɗinodango fewde yimɓe le jañeli ɗi ɓe tinno fa hande tabude dabareji cenana yalla ɓe rena koƴe maɓɓe e ñaw o yo ɗum woni ko gollidinɗo studio tamani gonɗo Tumbutu Maimounamoro heɓani menna. Tama oɗo andani ɗum
geƴuji kaɓatoɗi e ñaw covid-19 keddoto ley ƴiƴam fanɗi fuu lebbi jetti caggal nangugol ñaw o ɗum funti ley horgo ngo hôpital Saint Raphael Milan dow gollidal institut supérieur de la santé INS holliti sappo e go'o lewru mendu ngo horgo waɗama dow himɓe temedere e capanɗe jeegom e ɗiɗon ɓe ñaw o nangui ley leydi Italie ko huminiɓe ɗon kolliti ɗo kadduɗe e acti covid handen ono e tiyabo e heɗade lamɗo holli en wakkati goɗɗa fa garten e kabaruji acti covid goɗɗi.
Sijo Tamani do Faba Muya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Bangal kabaru ñamen lekkiroji to sakraɓe mbiyatto yamfula toon hultama wiide men jokkolle mo duuɓi noga e jeɗɗi heddiki le boko nokku damaji guñaka to kalana gudɗirɗo yamfule la kiloji capanɗe nayyi e ɗiɗi ñande alal bare nde noga e nayyi mbiyana novembre woni ko ɗum waɗi ko ɓe nodda ko gendarme en jeeyi toon ñande alkamisar noga jolliru novembre taykade ɓe puɗɗi ɗon horgol mbiyan tew iwɗo o tottama sakira makko banggal mayiti makko. En jibnana kabaruji to banama toon ɗo holta wiide ko ɓuuri millioji sappo koydidi sefa nati le ben fewnugul robinen jam cendi dam nyande ben alal barende wonu ko nuko ko hejabe lamu ben uriti odon nuko mu ONG direct aid in ben toti yimbe dende alhamdulillah juginobe titalaji jam robe e suga be jetti sane galdo dokal sagrabe tumita kabar jam hande mitton dama sa fo mutare do bemal amet 3w.tutamin.org ma duno do viamu 3320 o sere yotrame de magazine Sido Tamani yotre mede magazine hande ana yobi do ben hamila ko surba be danno satu jaa dum yata fe tiagal tiilaaji nerno kambe ben Fatoumata Yaya Cissé kanyi kiado amen to kajulu tun Mamoudou Ousseyni Bari won ko hebanne kedda foistango Ousmane Nyaali Boule e ben sita siribi yo nyallejo
yotere suka be malfu
Mariam Sow duubi sappo e tati jogino de bamanno redu arande o yimbe pelino masanne do jibinano den do hebbino tiidallaaji o mo joodi jegua bangi kerol leydi mali e kodwar
ni wejigi watim na
wakati ngaram mi fami rimane golle o su dogotoro jegua fuddi sabi tiidallaaji mata di na bamma seseref kajolo to kepmi rimode ija an yuppi gasan mi e inna mi ngalano bawde san abba suka o do jaba e daral danne mo
la ku hlebe
hono Mariam Sow ni rewbe hewbe wobe woni hewbe tiidallaaji hono makko leydi kajolo wono ko gynécologue CCRF wono ko docteur Mamadou Dambélé holitiwide
de plus en plus
ko hewi hen jonne fu mi de gondi yubade ko be rewbe bamo be de law su docteur amen watto no be garta su docteur on fabe yewto mi andata do ci dalla bawdo fi lata sababu itude yonki mabbe no yawi
rapidement
docteur Mamadou Dambélé holitiwide kutteji am golle redu illa ana famdi ana kewi don an way lata sababu fa be habu be rewbe yogabe yonkiji mu en keddo hen
LP vraiment
do wadi so gol mabbe ana boy saatu idum way waddude kutteje fa hiwi ana nyaw choofi na do cancer suka debbo gaddo lende mudu arande fode dubi sappo e jetti ana way fewde si nyaw ngaji fu honan cancer ko nande mudu
sarabe yogabe kultivide ko sabbe bini dun e suka be yogabe biraga fa gasa le galleji mubben
nidde banya ko
suka be hidike inrabe mudu mu ana way latal sababu e jood mabbe wuditaade kulleji fa hiwi ko jeeta ko fu sabbe bindi suka woni suka be ana biire galletu gaso dum bettike kambe jeyi do hono be ngata so andaay no ngata a heddike ya warta wadde ko jidda so bame redu abba ma wala fu ko wayi wede bamugol redu law wana hunde ndewini won yimbe le kebobe hen tiddalaji kewdi saato tawan deedi sukabe worbe bamata di bay hore wala bawde sarabe mudu en sindi dunne ana tiidi
amma no gonga
kano andi be kabaru nedda ko wana ni jiri dun kede ko fuje tanjugura andi do kabaru nedda ko holiti wede
hay bugol mabbe le galleji muddi wuri hewdi fay worbe du non wurdi
e wi be dunke ande jangingul bangal duul le galle na l'école an way wadde fa o tidal hebene jogal
yow tere suga be man fu wonno